George Shogun, I bend up. I worship every day. Sitting on Mulala, you could win a good day. A money tendiva, a money family, and get in Nadia. Call it the city day. Every noon by a quarry one good day. When you know it, I then bury on party. A balala de Baya Yanira. Nakusinda, Nakutenda. Katonda kunyuma, guli kunyuma, atete kutama, kubanga yosala rena nikola. Omukwano guli kunyuma, guli kunyuma, atete kutama, kubanga yosala rena nikola. I've never seen a miracle working God. Oh, you turn my situations around. Kola kanyi na watu wanyi na eka tundoli musajia mulunji. Osa sulabulunji, wela gaza no mtu kubera uli. Ompita mwana, ewa katonda nzendi mwana. Ompita mwana, ewa katonda tulibana. Katonda kunyuma, guli kunyuma, atete kutama, kubanga byosala byonna bikola. Omukwano guli kunyuma, guli kunyuma, atete kutama, kubanga byosala byonna bikola. Mukama onjagadde, ompadde amaanyi, okulagira endwadde okuwona mu linnya lyo. Mukama osanidde birungi byompadde zenna nterete nze. Mbeera mu musaayi kulembera kulukuta, byonna byali bizize mabega wabikutula. Zenna tukula wanfuula kitonde kijja.
Sibalaba bali bagamba tikukuwe.
Omukwano gwa Katonda kunyuma, guli kunyuma, atete kutama, kubanga byosala byonna bikola. Omukwano guli kunyuma, guli kunyuma, atete kutama, kubanga byosala byonna bikola. Back in the days nali manyi zimanyi gange, na buli we nawangula lyessanyu lyange. Abalaba balwana basaasaanye. Kino kisa yetu ngaraji nga situka kubera